Or simply a vibe. Lit like a baby. Nasikia fiti. Sijui kama unasikia kama mimi.
Nasikia fiti. Na unaona feel kama mimi.
Nasikia fiti. Sijui kama unasikia kama mimi.
Nasikia fiti.
Beba baby usi nikazie
Jiachilie Ujana moshi baby usi jikazie
Kijana mali safi napenda soft life Shereza magizani with a beautiful wife Nikona majirani wanapenda bomb life Walipuka magizani is a beautiful life Zetusi kishika yo yo Wakizanga mashukisha Alafu zikishika yo Security nafika Unasikia fiti Sijuka unasikia kama mimi
Unasikia fiti Na unaona feel kama mimi
Unasikia fiti Sijuka unasikia kama mimi
Kitu leo baby on me I've got you all day Ain't a thing in this world that I won't do Nitakupenda useme mini mgenge mtru Wakiuliza baby show them how we do Just me and you
Unasikia fiti Sijuka unasikia kama mimi
yeah.